Yo. Shabe pa naba ipeka nje kulifi. E muntu mwa shawle lo kumfu. Breezy. Na T-Wayne. Kwa hali wako ila scenario ili ya kwa ati. Abe ingita babili mamuli kama mwaishu. Batoko ya.
Zenwap.com.
What goes around comes back around. I don't know why in me wushe ni kama. Kama
Once upon a time, busy much to make up. Him what we covet ties, no more girls cheap. Fed yambi de fio wino. Quati feni meet, fed yambi de pazilo. But guess, quali fimo fetti tiki. Mlandu wako vudi show for ini ambu tweaky. Anshanika, haike tuwe kuchikwiridi Ansakamika, bantumi na mapiks, nasatarika Na iso sheshe ushikuvonse, no kulande Fevipa mweo wako wonse, pakuti Fika mutitikide fyo anchita Ukufye tule ya mkwenda kwa anchita 5 years later, harisha pofoni Atikale fya poa ena na
badoni What goes around comes back around I don't know why in me wushe ni kama Kama yeah, njebe niko ubushe ni kama. Kama yeah, njebe niko ubushe ni kama. Kama yeah, imwe njebe niko.
Nalishi wapu mdala. I think lishi niko day in day out in pachala lala. Atukunu mokoli puni buwana wakash big house tababili avana. Life ya wamolu mwate menoku imba sana. Nitala lala, asa shita company, ashita fama Isa hapo kulandan back to Zambia Futa kujema ni chambo kwa afya ya kumanya umani Alaba job together na family Asa wa blinded na malaving Imagine ukuya kusha umani Kumuleta mu Zambia demanding at The wife na bana balea Bali mpapa hata mumeza but years Ukwesho kumwebu kisha hapa few watch Udili at nobody cares Awa fresh liwa tamfia 5 years Yap tai folks on for fiat Charlie weke la mochi ile Dichi den chuto cha ingila Kula abu muna wale washa ingila Chai sa mshapa mabwe hopeless Asa wa fetch wewe As a result ambo
What goes around comes back around yeah. I don't know why in me wishe ni kama kama yeah niko wishe ni kama kama yeah njewe niko wishe ni kama kama yeah imwe njewe niko
it's got to be
zwap.com
top music
Private label, death row music.